Katimulisa.
Do it, yeah.
Kubisa buchida.
Seri magic.
Katimulisa.
Do it, yeah.
Kubisa buchida.
Remix pattern. Yagala kusitule. Tobi wambia. Leka kusitule. Tobi wambia. Kulina.
See the way you're rolling me, confessa. Speedy ya chikomando za fesa. Za fesa, za fesa. Utane kuka widi widi la meno. Opita mubu tiki tiki rundeyo. Newe mubu titi titi bayeyo. Bayeyo, bayeyo. I wanna, wanna. I want your hands on me. You better, better. Put your body on me. Put your body on me. Yaga la musitule. Tobi wambia, leka kusitule. Tobi wambia, kulina,
kulina tulaga,
kulina,
kulina tulaga.
Somebody tell me, am I dreaming? Could I be dreaming? Never seen such a lovely lady. Oh no, oh.
Rafiki sokoni. Taratibu changu changu uko wangu number one. Toka zamani mchezo ya mapenzi unajua kwangu na wapiga ba. I wanna, wanna. I want your hands on me. You better, better. Put your body on me. Put your body on me. Yagala kusitule. Tobi wambia. Leka kusitule. Tobi wambia. Kulina. I like the way you're killing me, Guasesa. See the way you're rolling me, confessa. Speedy at your commando, Zafesa. Zafesa, Zafesa. Yagala kusitule. Tobi wambia. Leka kusitule. Tobi wambia. Kulina.